ndaba inkiziyo yami bangena wahlala phansi bahlala wanethezeka wanethezeka wabasekhaya oh oh
ando
hey
ando hay ungandiyela
oh oh Kiziyo yami bangena wahlala phansi bahlala wanethezeka wanethezeka wabasekhaya bahlala kiziyo yami bangena wahlala phansi bahlala wanethezeka wanethezeka wabasekhaya
Adam no Eva hey. Mina na wasta no esa mistalelwe ne futhi siyolasta forever Uthando lwakho susa ngale I don't like ngale susa ngale khale insizwa mangu hello hello lema izo malume ma uthathe uthando